girl, I'm into you, let me die. Said this girl's cause all I see is ya. Fuck that's searching for you, cause you be my pain. I only smile when I'm with you, so you can be my getaway. And I'll take your pain away. Now I messed up in the past, but you can't make the way. I did you, then cock, and I'll take that doors again. Fade my pain away. Can't get over it, just bitch, I'm smiling. I first station, can I never stop riding. And when I leave again, I always come back running. The fuck, I should want me long, give me that mind.
No worry, baby girl, but my lume va looking. Leva sikile ntsemba vakwala khoneni masiku mange helu nga ri kona la nyongeni ntsemba ku ra hina ringe wile ankoveni fonele baby girl 2 minutes nda kuteni randzu ringe heli nga ku mpfula le kuneni maxelo se matinja ku tirha ra le tilweni vange tweli ntumbu baby girl le
kuleni my get away and I'll take your pain away no Mr. Billy Pops but you can make away and it's too dark to count the dead doors I can't feel my pants fucking with you my get away and I'll take your pain away.
Ni khomele yo ring u tipfala matihlo so sungula ku rila tivhidiyo ka vanghani va la ku ta ku ri yini tshiketa swa tingana baby girl marry me ka vanga va kokwana se va ba minkulungwana vatswarise va khensa va vona sintukulwana masiku ma tsakisa ku tlulela maya khale na le ka va tsaka u va cincele swin'wana vanghani se va tiva kume ni tirhandzela wena va nge ni byeli nchumu busy ni teka mele tilweni se va tiva ni tikumelo wa mina na nkarhi wa ku tlanga ni tikumelo wa mbilu a hi khomisani u ta swona swi ta maka lavaya va ti hanyi ta va vona va ta kwata hi ku ya ka minkarhi ta va vona va ta tsaka ri ta va ri tsakisi ta va vona va ta hlanya u nga wari baby girl va malume va le kuteni khale va sikile ntshemba va kwala khoneni masiku ma nge heli u nga ri kona le nyongeni ntshemba ku ra hina ringe wile ankoveni fonele baby girl 2 minutes le kuteni rirhandzu ringe heli nga ku pfula ri le kuneni maxelo se ma cinca ku tirha ra le tilweni va nge byeli nchumu baby girl le kuteni
ngawe ni boreke ngopfu ni la ku vona we va malume ni ri hi leti tihomu a hi n'wi landzeni a vuya la kaya hug na kiss hinkwaswo swo fana u ngo rhandza ku swi endlela n'wana va ri na nona ni nge zi ni ondza loko u ri koho hinkwaswo swo famba.